afhayeenka hay'adda qaramada midoobay ee howlaha samafalka UN OCHA Janis Lyerka ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in howlaha bini'aadamnimo ay yihiin kuwa aada muhiim ay u tahay inay sii socdaan ayna socon doonaan sida uu yidhi. Ilaa hadda ma jirto wax tilmaamaya in go'aanka dowladda Ethiopia uu hakinayo howlaha gargaarka ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Afhayeenka hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa wariyaasha u sheegay in qorshaha Ethiopia looga eriyo madaxa kooxdeeda warfaafinta ee dalkaasi uu yahay tallaabo dhab ahaantii aada u xun sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Maraykanka ayaa iyana cambaaraysay tallaabada ay Ethiopia ku ceyrinayso 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay. Dowladda Maraykanka ayaa si adag ugu cambaaraynaysa dowladda Ethiopia tallaabadeeda aan horey loo arag ee ay ku ceyrisay hoggaanka dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku howlan howlaha samafalka ee haatan socda, ayay saaki u sheegtay wariyaasha mar ay qabanaysay shirkeeda jaraa'id ee maalinlaha ah. Ceyrinta saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia 2 maalin oo kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in xayiraadda dowladda ee gargaarka bini'aadamnimo ay u badan tahay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigray uu ku qasbo inay wajahaan macluul. Saaki ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wadamada kale in ay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay ugu muujiyaan dowladda Ethiopia in carqaladaynta howlaha samafalka aysan ahayn mid la aqbali karo. Washington ayaa marar badan oo hore waxa ay ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia iyo kuwa jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF oo ah xisbi siyaasadeed ka arrimiya gobolkaasi. Tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii November ee sanadkii hore, kumanaan qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan. Dagaalka ayaa bishii July ka tallaabay gobolka Tigray isaga oo ku fiday gobollada dariska laah ee Amhaarada iyo Canfarta, halkaasi oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof.